Genesis 23 verse 1. Ukuhamba kukaSara kwaba iminyaka eyikhulu namashumi amabini esikhombisa. Yileyo iminyaka yokuhamba kukaSara. Verse 2. USara wafela eKiriyati Araba okuyiHebron ezweni laseKhanani. Abraham wafika kumlilela uSara nokumkhalela. Verse 3. U-Abraham wasuka kofile wakhe wakhuluma nabantwana bakwaHeti wathi, verse 4, ngingumfakazi nozulwane phakathi kwenu, ngipheni indawo yethuna phakathi kwenu ukuba ngimbele ofile wami angabikho ebusweni bami. Verse 5, abantwana bamaHeti baphendula u-Abraham bathi kuye. Verse 6, sizwe, Nkosi, wena uyisikhulu sikaNkulunkulu phakathi kwethu. Mbele ofile wakho, kwelihle kuyo yonke amathuna ethu. Akakho phakathi kwethu ozawugodlela wena ithuna lakhe kuba umbele ofile wakho. Verse 7. Abraham wayesesukuma wakhothamela abantu balelozwe, abantwana bakwaHeti. Verse 8. Wakhuluma nabo wathi, uma kuyintandweni kuba ngimbele ofile wami angabikho ebusweni bami, ngizweni ngincusele ku-Efroni indodana kaSowari. Verse 9. Ukuba ngipho umume wasemakaphele anawo emkhawuleni wensimu yakhe, awunike kimi ngemali efanele wona ube yindawo yokumbela phakathi kwenu. Verse 10. U-Efroni wayehlezi phakathi kwabantwana bakaHeti. U-Efroni umHeti wamphendula u-Abrahama ezindlebeni zabantwana bakaHeti phambi kwabo bonke abangenesango lomuzi wakhe wathi, verse 11, cha Nkosi, ngilalele, ngiyakunika lensimu nomhume okuyo, ngikunika wona, ebusweni bamadodana abantu bami, ngikunika wona, mbele lapho ofile wakho. Verse 12, u-Abrahama wakhothamela ebusweni babantu balelozwe. Verse 13, wakhuluma u-Efroni ezindlebeni zabantu balelozwe wathi, akangilalele, ngizakunika imali yensimu, yamukele kimi, ngimbele khona ofileyo wami. Verse 14, u-Efroni wamphendula u-Abrahama wathi kuye. Verse 15, Nkosi yami, ngilalele, izwe elilingene namashekeli angamakhulu amane esiliva liyini phakathi kwami nawe na? Mbele ofileyo wakho. Verse 16, u-Abrahama wamuzwa u-Efroni. Abraham wamlinganisela u-Efroni isiliva abelishilo ezindlebeni zabantwana bakaHeti, amashekeli angamakhulu amane esiliva avunywa ngabathengisi. Verse 17. Kanjalo insimu ka-Efroni yasemakapheli elingaphambi kukaMamre, insimu yomhumo okuyo nemithi yonke esensimini nxa zonke, kuze kube semkhawuleni yonke. Verse 18. Kwaba inzuzo ka-Abrahama emehlweni abantwana bamaHeti phambi kwabo bonke abangena esangweni lomuzi wakhe. Verse 19. Emva kwalokho u-Abrahama wambela uSara umkakhe emhumeni wasensimini yaseMakaphela phambi kweMamre okuyiHebroni ezweni laseKhanani. Verse 20. Insimu nomhumo okuyo kwase kunqunyela u-Abrahama ngabantwana bakaHeti kube yindawo yethuna.